secret music from Mustard.
Don't if, the handsome Eva, Oteni. Shimaini ewe mbago china kopa salari apura machenji wakamba wasungwe wapura mumadora webe ni wacharu kuchura ukini nani uringa tulechura nilani nikateka na ngo nisatiana nilani mbuba bazanda kwa likwata nilani nangupa chose pofyaba yeah alanane wanda kamido kumwishiba nilani ulengela kabunga tika dule nilani ulengela na fio ikwe nilani ukabilo kukole kechino mbuba walandila timu ikatefe numba mpula ifintu fya kusapa numba kumune mpila nilani Ulinga tule chula kansi
Nilani
Nangu fintu fila ye nchansi
Nisukini nani ulinga tule chula
Nilani
Nika nangu nisatiana
Nilani
Mbuba bazambia kwa likwata
Nilani
Nangupa chose popchaba
Yeah Alanane wanda kamido kumwishiba
Nilani
Ulengela kabunga tika dule
Nilani
Ulengela na fio ikwe
Nilani
Ukabilo kukole ketino
mbuba Walandila timu ikatefe numba mpula
Nilani
Ifintu fya kusapa numba kumune
mpila
Shukulu kumusha pano mbalila Uno mwako mfundo tatuwa foda Uli ya mwaka mwishukulu tukalesi Naka munga naka tula je
Ukini nani uringa tule chura
Nilani
Nikateka na ngo nisatiana
Nilani
Mbuba bazanda kwa likwata
Nilani
Nangupa chose pofyaba
Yeah Alanane wanda kamido kumwishiba
Nilani
Ulu ulengela kabunga tika dule
Nilani
Ulu ulengela na fio ikwe
yeah. Nilani
Ukabilo kukole ketino
mbuba Numba mpula Ifintu fya kusapa numba kumune
mpila
Nusheti kumala Sido sokuya Unange shile tina Nufia
Only the best music
Mr. Temu Pa FQ M
Pledge Boy
Nacho skidi na chupeta nacho
Entertainment
Yeah
Music
Elonga nindo bani shini Hashtag G Elongo modo waf Chum sky in his baki Simu tatu pwapo Atanis
Ajibang so we company Jamele yes I know Hela Jose Mourinho Black boy na kumona Laske poza mando na mimona Black shushu AJ Young Boy ONC na TC Left KC A great K for international Commander Kamwanji A Den Jordan
Seeking music from us.com